This is an MUT Radio podcast.
I'm so mhlengi ongumhlengikazi which is God. Usho kanjalo ke there was Usebe wakanzuza. Before Usebe Nzuza we had Okik Franklin. He reigns etike nje awesome God here in MUT Interfaith. Our time is 16 minutes after the hour of 10 with me Nobuhle Goba. Kusuka nje libumbene ihora leshumi nje besiyibambile sithi ke inkosi yinhle inkosi ingcwele. My guests are already here in the studio that will be partaking on our today's topic of which is purity. We have on studio uzisiphiwe siziphiwe Dlamini ukhona ke nje nangandani la endlini zomsakazo also uThembi Inkosi wakamsomi bakhona nje la waiting for isihloko sethu sanamhlanje that is based on purity inhlanzeko sizoba nawo ke ama comments based on our listeners that are not here but part of the show as ibesitshela ukuthi ke according to their beliefs what is meant by purity ngiyacela nje ukubingelela ngiphinde nginamukele emsakazweni wethu namandla kakhulu ngiyabingelela kuThembi Inkosi Msomi
ngibingelela emsakazweni wami kanjani
ngiyaphila ngiyabingelele uzesiphiwe
Sanibona sesinjani?
Ngiyaphila. Ishow ethu namhlanje ke is based on nje siyaxoxa in terms of ukuzilondoloza ngosulondoloza for umshado in terms of ebandleni ukuthi ke iziphi izinto kumele ukuthi uyigweme noma kumele ukuthi uzenze ezogcina purity noma ke inhlanzeko. And also nje i character yomuntu ukuthi ke what are the things that need to be regarded in order for lo muntu ukuthi I identify as umuntu ke or pure before before his surrounding and also before the Lord. So in terms of character nje singakayi endaweni ningicela nje nisitshele ukuthi ke ikuphi izinto ezidefine ke ipurity.
Okay, before I even go further, I'd like to first explain ukuthi according to me what do I understand about purity?
Yes.
Especially leli gama leli, it's very unpopular. It's not a word that sits seven to say in our day in and day out lives. So it's a very unusual topic. But purity, it simply means you're not dirt.
Yeah.
You are free from contamination. But also, I feel like that definition is not giving a clear picture of what is a pure life looking like. So purity, it actually defines who you are and what you do. It applies to your character and to the way you conduct yourself, even when you are alone and people are not seeing you.
Yes.
So there are so many different ways you can pursue purity, like pleasing God, you fearing Him, worshiping Him, obeying Him, and cherishing Him, more especially loving Him.
Yes. Yes. Thank you so much. So, besho kanjalo usiziphiwe ngiyathanda ukuthi ngikunikeze ithuba before ngikunikeze ithuba Msomi ngicela ukuthi nje uzichaze ukuthi ke uvela kweliphi ibandla kungenzeka ukuthi khona umlilo sekhaya ongathanda ukuthi ke attend so ngicela nje ukuthi kube clear ukuthi ukhuluma nje uhlezi kwiposition of ibandla elithize
okay ngaphambi kokuba siye kude kakhulu bengizocela siqale silungise la igama nguThembo Kuhle.
Thembo
Inkosi, Thembo Kuhle
ngamsomo. Oh, Thembo Kuhle. Okay. Thank you so much for the corrections. Thembo Kuhle.
Yebo.
All right.
Ngokahle ngathini ngisho ngithi ngisuka eNkandla, ekhaya lami lisenkandla lapho likhona kodwa ngokukhonza ngisebandleni lesambulo Church of Christ eZion.
Yeah.
Yeah, kulolu daba lolu esikhuluma ngalo njengamanje la le purity, ngisho ngithi okay. Mina indlela engiyunderstand ngayo ngisho ngithi njobe seshilo dadwethu lana ukuthi siyibuka ngeendlela ezihlukahlukene siunderstand ngeendlela ezingafani so mina bengisho ngithi spiritually purity ngisho ngithi into include innocence simplicity yabo izinto ekanjalo lezo
yes
ya indlela mina ngiunderstand ngazo so njoba ngiinclude indaba ye spiritually siyazi ukuthi njoba sikhona nje sikholelwa into ezingafani umuntu nomuntu ukholelwa kulokho akholelwa kekho so njoba sikholelwa into ezikanjalo ke nemimoya esihamba nayo ayifani. That's why ngikhuluma about spirituality when
yes, it comes to this thing. Yes, very true. Mm. So, uSiziphiwe, are you happy with your igabe kubiza ngalo la?
Yes, uSiziphiwe. uSiziphiwe is in tone.
Oh, yeah, likhoya kanjalo. So, sicela nje ukusitshele ke about ibandla lakho mhlawumbe ukuthi thina ebandleni senza u1 no 2 and those are the basics asigcina ke singcwele noma ke siphiwa before the Lord.
Oh, okay. But firstly, I'd like to mention ukuthi ngisuka ebandleni elingcwele elikatholika.
Okay, yes.
My home parish is eXobo eSan Rafael ngelosa uFather Mthembu. So, ebandleni lethu I'll say sinenhlanhla.
Mm-hmm.
Before kuqale iservice kunalesikhathi lesekuthiwa isikhathi sokuyovuma, iconfession.
Yeah.
So we go there, we confess our sins to uFather. uFather usuke emele usuke sihlele sihlalweni sokuba uNkulunkulu. So if I come before him and I confess my sins, ngaleso sikhathi leyo ngiyamala uSathane, ngiyazala nezono zami, ngiyayivuma. And then while sisa ne conversation lapha esihlaleni uyanginikeza inhlawulo. So by so doing ngithi sengiyongena vele enkonzweni, sengivumile onke amaphutha ami namacala ami, ngathola nentethelelo. So by so doing I am cleansed and I've cleansed myself. So that's what we do.
So nje ukuzihlambulula, purify yourself according to indlela ke mesiwe bandleni, respecting the procedures of the church, and then masiwe akwazi ukuthi ke now ube bold ukuma before the Lord and say I'm the child of God, noma I'm pleasing God, or I praise igama lakhe ke elingcwele. So in terms of mhlambe ke umshado, because as believers kufika isikhathi la khona nawe ufunakala ukuthi ke uhambe emzini wakho ngokwendlela ke engcwele. So what are the procedures that you need to follow in order for wena ukuthi ke ungabi go astray? Mhlambe I'll make an example with some of the churches. Abanye ukathi omunye you don't have to discuss it with me. I have parents. Kubiza ukuthi uhambe okhulu mhlawumbe nomndeni wami wakamoya. As believers, I've got umama mfundisi or baba mfundisi. You need to go straight to them. So I want to know from your religions ukuthi how to do it. Like, kuhamba kanjani, the procedures and steps. That is what I'm asking for. Asking about, in fact.
Okay, I think I understand your question.
Yes.
And if I answer not according to what you've asked, please correct me.
Okay.
So ebandleni lethu, we have different sodalities.
Yes.
Which one? And I think you've seen me on the poster. I was wearing the white shirt with the skirt.
Yeah.
Yes, umhlangano wenhliziyo loyo. But we also have a beautiful sodality, okumhlangano kaMarie.
Yeah.
So lo mhlangano lowo, it's for abantwana.
Mm-hmm.
Going to an age of 25.
Yeah.
That's where they keep themselves pure with their virgins, following inyathelo nesigamari. So at that age, if kukhona ozizwa enebizelo lomshado, siyabana nabaqondisi.
Yeah.
So you go to speak to umqondisi, umqondisi, la insiza yakaba ithi kanje kanje.
Okay. Isiqale kuwena.
Insiza?
Yes. Anginankingi ukuthi iqalephi. Because abanye phela leyo nto bayiqaphelisisa ukuthi sendivumelene vele. Yeah, senzoshaya isigxivizo. So ukathi omunye nje angifuna nokuthi mhlawumbe ngibe nehistory nawe, akubi ukuthi asivumelananga. Qala nje endaweni efanele.
Oh, no, to correct you on that, uma usukuvumelana, I think ngizwa ngenye indlela, but la engisasho nje ukuthi umhlangano waMarie,
yeah,
akuthintwa yena akwenziwe nelutho.
Iyaxoxa nje kuphela.
Iyaxoxa kuphela, yes.
Okay, all right.
And so uma usuzisa and then you go consult with umqondisi, abaqondisi ngababeka as abantu who are like ama advisors omama nje abahlale behamba nathi. So idlulele lapho kumqondisi and then maseke niyabizwa no two. Are you sure kanje kanje kanje? No one is forced.
Yeah,
as putan.
Okay.
Yes,
all right.
It's all by willing and by heart. And so and also ebandleni lethu kunama classes athathwayo. Siba kufundelwa isakramente lomshado.
Oh,
isakramente lesikhombisa. And then you go those classes, uman pasa, you understand ukuthi niyifaka enini. We do that to minimize the number of divorces. Kobe bandleni lethi divorce.
Yeah.
Asiyamke.
Not only to your church, everywhere nje i-divorce nje ayikazi be right.
But ama divorce ayenzeka because not all of them get these classes.
Oh yeah, so it's very important ukuthi
libe khona iclass, yes.
Uzibophezele nje wazi ukuthi ungena kephi. Yes, so ngiyakuzwa nje kakhulu, but nje ngithanda ukwazi ngoba ngizwile umenshiyo ukuthi khona umhlangano kaMaria onhliziyo,
masibe bakhona
France. Mhlawumbe ungakwazi ukuthi usichazele mhlawumbe ukuthi okay mangabe usuna 25 sewungena komunye i phase of which is
okay, when you're 25, it's up to you. Like say, uma ushadi, usually kukhona no abashadi okumhlangano ka San An.
Okay.
But omunye angaba na 18 angathanda ukujoin umhlangano ka Marie, angajoin umhlangano wenhliziyo. Ofithi nakhona bakhona nabayiphethe kahle nakuyona. Ungajoin umhlangano wa Franciscan, nakhona bakhona bayiphethe kahle.
Oh, okay, yes. All right. All up to you.
Yes, it's all up to you. Just like I said in the beginning. Omunye
embozile
umhlangano wa Marie.
Omdalo khulile.
I think it's good and ngokuhluka kama diocese because mina njengoba ngishilo kwaSexopo I belong under Marian Hill diocese.
Oh,
so in
okay.
our diocese kwaphuma umthetho ukuthi when you 25 and above uyaphuma ushiyele abantwana abancane.
All right. Abantwana abangama gqama veil.
Yes, ama veil nama KPP.
Okay. So if kwenzeka ukuthola ukuthi mhlambe ke sewuvele uyalimala along the way ungakafiki 25. So uyakwazini ukuthi uqonge isibindi ukuthi hayi ngiqhubeka ngigqoka iveni noma uyadaluleka somehow noma ufuna ukuthi wena wazi ukuthi awusabhilonge kwiveil
abaqonge isibindi khamba hambe babe nenkinga cause this whole thing akuwona umdlalo
oh yeah
inonkulunkulu phakathi
yes.
So the moment when usuyihlanganise nathi uzazi ukuthi usulimele thina siphiyo unxolisa thina but ungasikhohlisa thina cause sike emhlabeni but ukhona sekusithekeni owazi wonke so masuzazi ukuthi usulimalile uyahamba uye kumqondisi uyosho ma kanje 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 mhlawumbe umqondisi gcina kuyena ozokuceba ekhaya ngoba abanye bagcina besaba
yeah
ixoxe nje kahle indaba yakho but awusaphindi uhlangane nalabo awusaphindi
ngephi manje
kuzoba kwena khona umhlangano wentsha I'm sorry not to mention it umhlangano ka John Bosco ofithi khona nabancane mhlawumbe it's an age of 15 athi no mina ngithanda umhlangano wentsha inenjongo yokusebenza khona they are not so much imithetho emningi kangako but nakhona emhlanganeni wentsha bakhona bayiphethe kahle so laba bambozile nje masiwazi ukuthi sekubhedile kudinga ukuthi uyicebe ubeke phansi namaveli
beke phansi
yeah
ya ngicela ukuthi ngikunikeze ithuba ke uthe uThembi
Thembo kuhle
Thembo kuhle Msomi so according to your own religion iZion right so what are the process that you need to follow the procedures
when it comes to
marriage ukuthi ke ningene ke ni pure noma ngabe sekuyisikhathi sokuthi ke nishadile ngempela ababe khona ofakazi ukuthi ngempela bazigcinile so iziphi izinto mhlawumbe mengabe insizwa sefina ukuthi ingene lapho kumele ukuthi ke ihambe enyatheleni zakhona
kahle ngingasho ngithi isikhathi esiningi emabandleni asezayona
yes
into engaqikelelwa kakhulu leyo kodwa kuleli bandle ngikulona ngingasho ngithi sengike ngakubona kwenziwa kahle ngisho ngithi kugxilwe kakhulu ngase sayadini labantu besifazane ngoba ibone ngiyangibona ukuthi balandelelwa kakhulu begqoquzelwa ngokuthi besiphathe
yeah
especially mangabe bese bancane kwenziwa nje zonke lezi zinto lezi zenziwayo lezi engisho ngithi izinto zesintu
yes
lezi ukuthi amantombazane ayabhekwa ngayo yonke indlela abhekwa ngayo then ke mangabe ukuthi ke phela ke usuphumile ke lonto njani ekuthenini ube wena noma ngithi sekonakele uyakwazi ukuthi ube uqhubeka kube ingxenye yebandla njengabo bonke abantu kodwa akukho ukuthi mhlambe usuzothatha utreatwe ngenye indlela ehlukile kwabanye as long as usewumuntu omusha uzoqhubeka nje futhi uphathwe ngendlela ukuthi umuntu omusha akukho ukuthi mhlambe usuzohlukaniswa ke ubekweceleni kwabanye kodwa ke njengoba sikhuluma ngendaba yelonto njani yomshado ukuthi ukuze ungene emshadweni uphiwe ngalendlela le oyibeka ngayo khona ngicabanga ukuthi lapho singasho sithi ezithina abantu bezayona singabantu abangaxabani nezinto mhlambe ngisho ngithi izinto zesintu kanjalo so siya ke sibheke khona ukuthini if ungena kulowo mshado lo qinisekise ukuthi awusebenzisanga izinto ezithile ukuze uthole umshado ngoba into esuke ikhandwe ngezinto ezithile ngisho ngithi mhlambe izinto eziwubuthi kanje izinto ezigcina idala isinyama nalezo zinto lezo ezigcina manje izinto
sezizijikela
ayikho phela into enobumnyama vele engapheli
ephela kahle
yeah yonke into vele iphela kabi so njengoba usuke uyakhile nje vele lento lo impumelelo yakho na vele izoba mihle ngoba le robhano uyishayela usaqala ukhanda lo mshado wakho obviously vele izophela kahle so njengoba ngikhuluma ngezinto lezi ngithi spiritual ntontoni
lezi
engikhuluma ngazo la ngikhuluma ngazo zonke lezi zinto lezi izinto zikamoya ngoba lethi time uhlangene la bahlangene ngoba nakho ukuthanda kwenhliziyo yahlangene ngoba nakho ukuthanda kaNkulunkulu kodwa sisebenza izinto ezithile ukuze singene kule relationship singasho sithi siyakhela inasisekelo esingesihle simbi esiwushaya kusasa
manje noma sewuxolisa ke sewukhona ke umuzwa wakho ubona ukuthi usuqala inkinga manje awukwazi ukuthi uye bold is God ukuthi babangenelela because isisekela sibanga right
uyakwazi ukuthi ukhulume uNkulunkulu ngoba sinayo leyo nkolelo yokuthini isono siyathethelelwa siyazi ukuthi uNkulunkulu unomusa phezu kwethu
yeah
so uNkulunkulu nje benomusa phezu kwethu ngiye ngugqugquzela ukuthi singa anganoma ngibeka kahle nima ngithi singawuxhaphaza umusa kaNkulunkulu ngoba sigcina sesenza amaphutha siqondile ngoba sinethemba lokuthi vele uzosixolela
yeah
kulokho ke mina ngiye ngiphikisane ke nalokho ngithi enze into eright kusenesikhathi hayi ukuthi uzophaphamise kokudala ngoba siya sithi noma sihleli sisoda nabantu engilingana nabo ngithi mangabe ngiyikhuluma kahle into ngithi asenzeni kahle ngendlela ngoba ngiyazi ukuthi kusasa akuzoba kuhle into phela uyikhanda usenganeno hayi ukuthi uqhamuka nje ngale uswenza kahle into oqala ukuyenza kahle usenganeno hayi ukuthi uqhamuka usuyenza kahle usungale ngoba izokushaya mangabe usungale so ngiyaqhuquzela ukuthi abantu bengenze izinto ngoba nakho bekhulumela imanje kuphela kodwa benze izinto abaze ukuthi ama results azoba mahle kusasa njoba ngithi singaxhaphaza umusa kaNkuluNkulu ngobani sigcina sasenza izinto esaziyahle ukuthi ziphambene nomusa kaNkuluNkulu ngoba nakho sithi umusa wakhe wanele bonke kanti akuyona into efunakalayo le
You're listening to MUT Radio.
Now you can't even hear God speak to you because you didn't have a breastplate on. The Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Nobuhle Goba. I really appreciate abazalwane that are confirming ukuthi ke bahlezi nami nje.
Catch Nobuhle Goba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
We are still in it. It's 33 minutes after the hour of 11 here in MET Interfaith. I'm still with my guest, Bezokhulumake Uvulwabo, based on our today's discussion of which is a purity. We also have Umlelo Laphekhaya ke usemandeni upurity. Uthike purity is physically chastity, virginity, freedom from foreign or inappropriate elements, careful correctness, purity of expression. There was the comment from purity. We also got ukwazi olaphayana ke kwires yase abelia court uthenakena purity it means for inhlanzeko mangabe nje wazi ukuthi inhliziyo yakho ihlanzekile mangabe wazi ukuthi into ozicabangayo nje zihlanzekile and also nawe futhi uyilangazela lento yenhlanzeko so na kanjani ke usuke sewukuyona kanjalo purity. You need to keep yourself pure at all times. That is our theme in our today's discussions. We're going to take the song. After that, we'll be coming back with the word of wisdom.
Yes, I live. Sale,
You're listening to MUT Radio.
Now you can't even hear God speak to you because you didn't have a breastplate on. The Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Nobuhle Goba. I really appreciate abazalwane that are confirming ukuthi ke bahlezi nami nje.
Catch Nobuhle Goba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Liza Lisa Itingalako, there was Ubulilani Koyo, Ashagam Nandiganjaloga. Our time is 39 minutes after the hour of 11 here in MUT Radio, specifically MUT Interfaith. My guests are already, or they are still here, and he needs some saga. So I'm going to just manage the Ituba 111. According to their own understanding or their own beliefs, what is meant by the word purity.
According to me, the purity it's the spiritual purity.
Amen.
The Bible says here in Matthew 5, verse 8, it says, blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Yeah.
So, ngaso sonke isikhathi siyabantu la emhlabeni, purity matters here. It also matters nakule impilo le ezayo. So, we should keep our hearts pure. If you are pure, you cannot be pure, be one thing and also be another. So, if you're pure, it should be like the whole of you. Whole of you should be pure. And also there's a book that I loved. It's on John 1. It's chapter 3.
You're listening to Isinkwa Sokuphila on M.
It's chapter 3, verses 2 to 3. It's written as follows. Beloved, we are God's children now.
Yeah.
And what we will be has not yet been appeared. Yeah. But we know that when he appears, we shall be like him.
Yeah.
Because we shall see him as he is.
Mm.
And everyone who does hope in him purifies himself as he is pure. So impi yokuba pure iseyaqeda vele esiphambaneni khathi Jesus fell. Ngiyabonga kakhulu, and we may always remember to keep ourselves pure and be humble and not be proud. Singabukeli phansi abanye abantu who made different choices. Just because mina ngiyasonta ongqoka umhlangano othile, anginalo ilungelo lokubukela phansi omunye umuntu who doesn't go to church or someone who doesn't know uNkulunkulu. So ngaso sonke isikhathi when we try njengoba sisemhlabeni to be pure and also should remain humble.
Thank you so much. There was Usizi Piwe Dlamini. We also have Utemko Simsomi. I would love to hear the side of Igama purity.
Okay, ngiphinde ngibonge futhi ngithuba. Sengqoqa nje ngasho ngithi spiritual purity, it has a connection to a higher power or spiritual truth. Asusise futhi lana sekhulume nangokuthi ungambukeli phansi omunye umuntu. Ngizozama nje ukuthi ngixile kulokho.
Yeah.
Ngithi ungambukeli phansi omunye umuntu, izwi elisuke likhulunyiwa but uNkulunkulu kumele ukuthi uhlale kilo bese uyalilalela ulivumele ukuthi likubophe. Ngobani abanye abantu baye bekhetha ukulibalekela izwi likaNkulunkulu bethi ngeke ngize ngizwe ngaye ngoba ngangingekho ebusheni bakhe besha befundisa mangabe beba balele izinto abangamele bezenze noma izinto kumele ukuthi bayibalekele balibalekele izwi likaNkulunkulu abantu. So namhlanje ngizosho ngithi ungambukeli phansi omunye umuntu ngoba uNkulunkulu uyathatha into engeluthi ayenze into ekuyiyona yona yena ayifunayo. Uyakwazi ukusebenzisa umuntu okade engeluthi edelelekile. So namhlanje ke ngizogxila emazweni kakho sisi ngithi singambukeli phansi omunye umuntu kodwa masivumele izwi likaNkulunkulu elithulwa kithi lisibophe bese siyalandela.
Thank you so much. Amazwi lawa ke asiqinisa unasiza unasikhumbuzayo from our today's guest. A time for the word of wisdom. Mazithi nje 11:40 something. Siyangena ke kanjani to the word of wisdom with Usbu Zindela here in MUT Interfaith.
Everybody say, this is an MUT Radio podcast.